Uthumele duze uDabula igomoza elupani lapha zalwa khona wabuya edolobheni sizofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo. Ngena Ndlovini udadise imbali yakho.
From Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School. EFounders ikho bemfunde khona from form 1 to form 4. Ngaqeda khona ngo-1989 ikho bemfunde khona. Ngiqede uform 4 ngangivele ngisenza kodwa le zinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4.
Ndlovu uthi ufuna ukuvuselela isinto sakithi ngomculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela ngaphi?
Igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleligama lika khokho kababa. Sisifiso sokuthi ngivele nje ngithe nguthumbele eduze uze ubambeke ngazo zonke izandla ngiwuthumele eduze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza naye lanamhlanje. Umculo lowo ngiwudingele igama lokuthi ngiwubize ngokuthi yi-spiritual Ndebele traditional music. Ngiyingoma zokholo lwakithi lwesintu, zingoma zokholo lwakithi lwesintu. Bob Marley ngomunye umuntu ongi-inspire kakhulu emculweni. Kuzobuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye naye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ngingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabomfazi omnyama umfazi omnyama lo Thokozani Langa, sebenza lo Trevor Sibanda, lo Charles Banda, lo Sithandazile Ncube, lo Margaret Banda, yibo abasesekhona manje kuma-breaking vocals lo Ida Peer.
Isikhathi sesidlongoma ngoye Ndlovu, uthini kwabanye abaculi abasacathula njengawo, ngabe utholakala nga?
Umculo asingawuqumele, asingenzi i-shortcut. Abantu bathanda ukwenza umaqumela emculweni. Into leyo uyahlala isikhathi, izinyanga, ulwisa ukuthi into yakho izivuthwe. Ukwenza ukuthi ma usiyayiphakela abantu, ibe iyinto evuthiweyo, ebonakalayo. Okwamanje ngitholakala ku-WhatsApp okwamanje kuphela, kuyona leyi number 0776 417638. Yinamba engitholakale kiyo okwamanje.
Bese uhlelo hoza! Oh, the Friday. Sino mculo wengoma zesintu uDizel Mathumbele Duze Ndlovu. Lebela mphela sonke mnandi, ikamera mu Ezra Jesus Banda.
Thank you. I want to take it out of the house. Take it out of the house.